nikawa naimba hallelujah, hey, oh, oh. Watakatifu wanaimba hallelujah, hey, oh, oh. Mataifa yote wanaimba hallelujah, hey. Umejivika vazi la sifa, haleluya, hey, hey. Unamiliki dunia na mbingu zote, hey, hey. Malaika wanaimba haleluya, hey.
Malaika wanaimba, oh.
Watu wote wanaimba haleluya, hey.
Malaika wanaimba,
wanainama, wanainuka, wanainama, wanainuka, wakisema wewe ni Mungu
omnipotent.
Mtakatifu wa watakatifu wanakuita holy, holy. Malaika wanaimba haleluya, hey.
Malaika wanaimba,
oh,
haleluya,
hey. Watu wote you never change, oh. Ancient of days, you never change, oh. Tunasujudu, tunakuabudu. Tunasujudu, tunakuabudu. Wewe ni Mungu tu, hatuna mwingine zaidi yako, oh, oh, oh. Wewe ni Mungu tu, kama wewe nipate wapi, eh, kama wewe nitoe wapi, wewe ni Mungu. Wanaimba haleluya, hey.
Malaika wanaimba,
oh, oh.
Haleluya,
amen. Malaika wanaimba haleluya, usifiwe,
haleluya.